tenyo okumulizevi kufako bambulira jo tiwalwalo badde kuchitanda wakadda abalala bamaya febanna bamute twamanya yogerera muyenga kali nnonyeze namba yonga nzibu ono yajimpadde ate nanyamba ne kusimuye munne wannabinoonya olo nno libalumwali bw'omukoddomi eno yayamba yatuwaya kamere n'akava lwatatawo bwolubisiza kale tebereza bweyagamba banno tibalinda ogenda kujja mangu ozanyazanya buzanyi alirwa ddaaki nzee aliruluma bwe guno omwaka kati mulamba tofaayo njojje sibasiba ne weddira wammwe eyo gyoli terimirembe eno ye wammwe yeryabantu bo sarawo komeo tokwata ebyobulimba ti Uganda terimirembe ebyo biyiye byonna swakaba omujweteke sibasiba ne weddira wammwe eyo gyoli terimirembe eno ye wammwe yeryabantu bo sarawo komeo tokwata ebyobulimba Uganda terimirembe ebyo biyiye byonna swakaba omujweteke
Laba kugoba kuswa kitulio mularu baveo si be baganda bo engeri gye tweyagalamu wenna ginyumenya tenja kulumya ekintu kizeemu nate okufumba omutuku n'abaali badduse baba no bakomeewera balya butaala awe ŋŋambira nti lwaki naawe teweddira sibasiba ne weddira wammwe ejoli terimirembe eno ye wammwe yeera abantu bo salawo komewo tokwata ebyobulimba nti uganda terimirembe ebyo biyiye byonna swakaba omujweteke sibasiba ne weddira wammwe ejoli terimirembe eno ye wammwe yeera abantu bo salawo komewo tokwata ebyobulimba nti uganda terimirembe ebyo biyiye byonna swakaba omujweteke sibasiba ne weddira wammwe ejoli terimirembe eno ye wammwe yeera abantu bo salawo komewo tokwata ebyobulimba nti uganda terimirembe ebyo biyiye byonna swakaba omujweteke ebyo biyiye byonna swakaba omujweteke ebyo biyiye byonna swakaba omujweteke ebyo biyiye byonna swakaba omujweteke.